amulungu achifundo
anaoza Israele moyamba
amulungu achifundo
anaoza Israele moyamba
oya Israele
sayavale chuma
Israele
sayavale chuma jabaule
oya Israele
Israel.